iryigikondo dusangira byose yena mabanga kuko twari inshuti inshuti z'amagara none barakujyanye hakiri kare none inshuti yanjye reka ngusabe ikintu uzanyibagirwe inshuti ntuzanyibagirwe.